Igonakele welakithika.
Igonakele welakithika.
Igonakele welakithika.
Igonakele welakithika.
Abantu bakhona bafundile.
Abantu bakhona bafundile.
Igonakele welakithika.
Igonakele welakithika.
Igonakele welakithika.
Igonakele welakithika.
Abantu bakhona bafundile.
Abantu bakhona bafundile. Abasebenzi.
Igonakele
welakithika.
Yema kubina ma,
abesizila
baba, asisebenzela,
yela mikama, beliga mama ngicela.
Yema kubina ma,
abesizila baba,
asisebenzela mhlabeni,
yela mikama, beliga mama ngicela.
Ngatholi kama liga mama Katolika maliga mambo ya
tolela
Abanta waka efile na
waka Yela
Yela mikama
Tolela mama
Yena buwa malezo ndugu za mpamba ganja Omi yona ndote nani ite mile mtave Yela mikama Yeliga mama Nitala Kaunesi piso za misogu kana Havali Yes, if it's so, Sammy, so.